Sami, mabilis. Father never give up, brother never give up, mother never give up, sister never give up. Nilipokuwa mchanga kama kakenda hivi, nilipitia machungu lakini siku give up. Nilitabika sana sana lakini siku give up. So usi give up. Umelemewa karo, never give up. Umekosa makao, never give up. Umesumbuka sana, never give up. Umegonjeka sana, never give up. Muite Mola, atakuponya, atakuguza, atakuinua. Father never give up, brother never give up, mother never give up, sister never give up. Umeteseka sana, usilie. Umezunguka sana, usichoke. Umeonewa sana, usihukumu. Hauna namna, usikate tamaa. Mwachie Mola atawale maisha yako. Mwachie Mola atawale maisha yako. Barabara ndefu nimetembea, milima na mabonde yote niikwea. Sikupata pendo kama la Mwenyezi. Nilimuita Mola nikanyenyekea, nilimkabiri shida zangu. Usikate tamaa, omba Mola ndani ya Yesu. Amani na upendo, Yesu alisema njooni kwangu ninyi mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha milele. Kwa upendo wake alitufia msalabani, ili mimi na wewe tuokolewe. Mwachie Mola atawale maisha yako. Mwachie Mola atawale maisha yako. Mungu Baba, nimejua wema wako, tangia unitoe kwenye giza. Nilikuwa nina zamani na kisha, na hivi mimi niko huru. Nimetambua kwamba Mungu yuko, kubali ukatae, Mungu anatosha. Kila siku mimi nafurahi, nashukuru kwa kunikomboa. Mungu, nimejua wema wako, tangia unitoe kwenye giza. Nilikuwa nina zamani na kisha, na hivi mimi niko huru. Nimetambua kwamba Mungu yuko, kubali ukatae, Mungu anatosha. Kila siku mimi nafurahi, nashukuru kwa kunikomboa. Mwachie Mola atawale maisha yako.